Superstar VDJ Jones.
Body, let me see you just do it. Beat my
Jones.
Se kushinda buda noma, prepare for trauma.
Born. Any last but a mark my calendar.
This is Sunny the DJ. DJ. DJ.
I got what you need.
Why you partying alone? Why? Mbona una party alone? Unaweza tokea ile kuna phone. Unaweza unasikia kwede imekana fili zetu safi kama shini. Hadi leo tunai tukisikiza rege na maji. Hadi sikize ni juki na sumu kukizi stima. Mbona kushikisha kini
waweza. The Superstars.
Mbona na adabu na enjoy na wenzangu. Hapa tuniburudani. Hakuna kwenda nyumbani.
This is Msani the DJ.
Nakula maisha na adabu na enjoy na wenzangu. Kwenda nyumbani aya nasikia viti tamu ramu tamu nasikia poa tamu ramu tamu
aya ni making kaka DJ cheza ngoma si utaka warembo wote include mabiraka ti club zimeja tunapati kwa kichaka hey mami ebu dance na mi uko na chali basi dance for me uko kwa jadi basi come for me mko wangapi basi come na matri Maboy wangu imbo, wawana luga Wengine ni madingo, na njumu zinatupa Selection, ya madem fly so sun Ka luga chini, ya usiki wanatoka
Isha proof, ini skila ina wengi Umesha toshe ya kuwa blessed na banga Ini best kuwa dress maheta Tumesha inwa sichoke waendele kunyesha Kani true watu fiti na makeup Ni clean sheet bars na ni pen na paper Aye, skia hii mina feel puteta Ni two in one go, tuna kill me better Usini advice, usini advice Mi usini advice.
Pereka mshene huko, sina time weka nyaka
Mi usini advice,
lazima nipige serehe Before bana shoseke
Chagi, buta nime nyam nyam, po wako ki Batman Nimesema nyam nyam, jasema nyam You see once, na see twice, kitu kama maradas Ili kwa tam tam advice, but sasa si mi advice Sino yangu vas, kumina mili vas, kani das Unalipa kachu, sijo kari vas, kunta kas na napiga pass Kwa wangu matak, sauta love
Mi usini advice.
Pereka mshene huko, sina time weka nyaka
Mi usini advice,
lazima nipige serehe Before bana nizehe
Sunny the DJ
Eo pasi musipatikani, siendi
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
Morning. It's a bad morning, yeah. You get a news. Kuanga sikati majika haijafika weekend week peku chapa kazi kusaka yo maziwa Hard work ya tajiri mtarajiwa na siku wangi noses kwangi nimefollow njiwa First of all wa Kenya tunapenda happy kila siku kuna mahali na pigu First of all wa Kenya tunapenda happy kila siku kuna mahali First of all wa Kenya tunapenda happy First of all wa Kenya tunapenda happy First of all, wa Kenya napenda happy Kila siku kuna mahali, napigwa na high happy Hi baby, nyangana hi baby Baby dress to kill, na misi taki kudedi Zimeshika bat, sitashika more Vokey, sultan, shorts, wanataka moju Tuko pamoja, misi wezi sema no Tunainua glasi juu, tunachias for more Zimeshika bat, sitashika more Vokey, sultan, shorts, wanataka moju Tuko pamoja, misi wezi sema no Tunainua glasi juu, tunachias for more Nimepin location tulioni weekend And I put my voice tulioni weekend After kujapa vera kunapati weekend Now we always outside ikifika weekend Nimepin location tulioni weekend tena pick my boys Julian e weekend. Hasta kucha pa wira tuna party e weekend. The only salt side is if you
can. Kwa chrome na bash me chrome. Alafu for 10, for 20 to commando. Mpo ana uguza anataka tende home. Na ifongo zimerunda niko juu ya jing jong. Unaskebebe imekana fili zetu sanzi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki tasundo wongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Unaskebebe imekana fili zetu sanzi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki tasundo wongeze steam. Mana head bad
music. This is Sunny the DJ.
Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza tokea area kuna four. Uneza four. Unaskebebe imekana fili zetu sanzi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki nasungu wongeze steam. Mana head bad mushi kisha daily. Unaskebebe imekana fili zetu sanzi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki nasungu wongeze steam. Mana head bad mushi kisha daily. Unaskebebe imekana fili kuno chikuboza. Leo ni kukanashi. Wale wa machukio shakizi wa mamganazi. Hakuna papo like leo labda watu pepeji. Mada seleka na kuchakulia madubasi. Kwele nalipuka uzuzi toka tukisikiza mix. Akiwa lai leo stem ya tima ngwari 6. Akiwa lai leo stem ya tima. Akiwa lai achi mapema the best. Sikren do the best. Konya dia panuchi sakuna kwa kizema crest. Kuna sejo niko banda landi leo stem a cake. Mukoro wa mini sota minekia duza test. So why you partying alone? Why? Mbona una party alone? Why? Uneza mtoke ya area kuna four. Kuna four. Uneza
California vitu mzuri tuendelea mbele. Hakuna cha uzuni hapa furani tele. Wala wamesahau mziki yangu bado ni genge. Kora na tudarau tafadhali usifanye ni cheke. Chadangana zamani nirudi studio leo na nasikia poa. Kia sauti yangu kwa ngoma poa tu ndo tazidi kutoa. Unatulia nini bana mkatuzi choke. Unapanguza nini bana wacha jashi mwagike kote. Ataka kuna ukame tunajituliza na mazibaridi. Klemo roundi ya menembo nukute na ngoma mbili mbili. Amora amora mwati wabambe. Na mjipandishe juka bendera na mimbe ngoma kana shendo. Safari yangu ngepeleka mbio lakini mama kwenda pole pole. Usikeni mechoka niko na nguvu kazi lengo mmeniona mtaani. Sitachoka kutafuta majani. Sitachoka kuendelea na safari. Wacha nguvu zangu zitembee. Wasani watu wa nguvu wa pepe. Kimaisha na kila kitu anafanya. Ni bidii na utafika pale unataka. Hata nikigonga so bado mziki zangu sitaacha kusambaza. Nimeamka chali yangu na sioni tena kaa. Chalala, weka matches kando tunenda kazi. Weka stress kando mambo kwe safi. Moral, moral atuangare. Moral, moral atuatame. Na mjipandishe juka bendera na mwimbingu maka national anthem.
Kupesa kweli Mute sasa idea miba ikikusumbwa kwa beli. Kijana ya dagona saike makaveli. But ganji na idaisaini siomoke ni kidedi. Niko full of words kama korido za laibu. Free cells inatoka ziki spread kama swine flu. Mbono kule mturano unajua tuko paipu. Time it is funny juo mikula kitu sio. Conros kajua kali a genge kwa grami a. Wezi fika ikaliba ya skills ina stamina ya monks. Shaolins wote washei toka China. Najua sizi swim like a deep sea diver. Lakini in the money mi uogelea sana. From grass to grace call me Tony Montana. Fighter survivor yo my true colors. Got a roga kunishinda yoni ndoto ya mchana. Who can bogo me? Sini tike ndo inazoza cheki logo G. Who can bogo me? Ni mimprove, siezi cheza na beat. Flow ni michi kila siku kama ndizi ya green. NGC wanalia, timini admin. I'm just a rapper, niko biz, if you know what I mean. Nana bounce back, kabaloon vile kidunda chini. Kulamba senye ndo nitigriti za kuwaga fisi. Kuwa guiji au manga ama teacher ikibidi. Na ukidigi fiti ni sisi ndio tunatesa jiji. Njeve si ingizi, kugive up si fikiri. Kiki mingi na bidina, sibishani na kipi. Mola lisha panga, sopa Lucifer tatoka nil. Fana kiscream, dani ya raw, furaha na feel. Sishinda kwa screen, na tena situ na sana skill. Toka jana still mistari na zitema kwa beat. Jajana believe malipo si kwa namba ya till. Kitu specially ni talanta ilikuja na seal. Kabla ngeuke zombie ni wape motisha na ujumbe siyo phony. We bado una hate, you don't even know my story. None of us is perfect, hakuna msi yako holy. Tenje si kupiga juli tuma please call me. Buda Johnny Messi no koligi ya Iwobi. Nge kwanga Maradona but FKF inachoma. By now oliechange kwa nastachuka ndo ya mboya. Conros kajua kali genge kwa grami wezi fika ikaliba ya skills ina stamina ya monks. Shaolins wote washei toka China. Najwa sizi swim like a deep sea diver. Lakini in the money mi uogelea sana. From grass to grace call me Tony Montana. Fighter survivor ndio my true colors. Got a roga kunishinda yoni ndoto ya mchana. Who can buogo me? Sini tike ndio inazoza cheki logo G. Who can buogo me? MVP na nilikuwaga nobody. Tindo season finale na naileta impromptu. Flow ni fatality ya Sub-Zero na Shansu. Big Baba may come through. Sili rapa zindo kitu na faudu. Prodigy wa Khalif, Juana no nini. Pitisha nta Sanif, bag zote mbili. Legacy na die na inspire wa kidi. Kabla unipe mia na jitaftia msini. Meja na wa mashop wanafanya ikae easy. Beat ni ya Clemona nita
Aki black chocolate ni fine melanin. Bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye miwa napenda soka napenda toto chupa na haga nono.
This is like a boy the DJ.
Tenda wema pewa taco kwangu ni clean so buda fagia kwako. Nikuje ndoko jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango wako wakando. Tunapigenga trio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako shani benda. Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji shienda ho. Bad bitch kwa ipati baby kwa top. Kwenye flow joka na perform, joka na perform. Big mboka napenda kuzitoka. TikToka na konga TikToka. Big mboka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big mboka napenda kuzitoka. TikToka na konga TikToka. Big mboka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mahuano. Yo kwa game vai, mavitu ni vulai. Sivini me apply chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, shienda ho. Bad bitch kwa ipati, vibe kwa top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Mboka napenda kuzichoka. TikToka na konga TikToka. Big mboka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big mboka napenda kuzichoka. TikToka na konga TikToka. Big mboka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Yuli deliver Nairobi. Kakubali kunipea dempen. Nimekuwa bad kutoka enzi za F2. Kenya nataka ni my zone ama dem 2. Ini hype kuna version ya dang shoe. Dema meje beba bomba na kuna tattoo. Shina kuwa wea cha leo ni tatefa tu. Genge true meangukia muara.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, shienda ho. Bad bitch kwa ipati, vibe kwa top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Mboka napenda kuzitoka. TikToka na konga TikToka. Big mboka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big mboka
Vini na wagi, angu nye saibira. Kwa kimuri ni mtigo kwa majita kwa sani fumbwa ni siko makinika kwe mraz kumabunga diriha kantri ni mtige hype ni trace mamita downtown na ni chukini toka tisa namba ni jamo bado zeko delisha kabla mtando ni wawara na class kuwa tuliwa hii Kaina wazoza na F-class Hili makates ya magot Mindo shepherd shop first day Safari na jipeleka S-class Convoy na inaongoza ni defender Stranger street na koga members DJ Jones
S class, kikonya mepitishi ya sima kabonda na tunia kama Trojan kwa matemzao kwa guli ya doja dirisha ziko topi hot box na mafosa kabahidi ni warm up, full tank na mediku zwaza long time tuliwa hii saina wazwaza na S class, hili makatesi na magori hiyo shepherd, show fast guys, safari na chikalika S class, one boy na inaongoza ni defender, strangers, street kina kwa the members backbencher, tani ya S class
The superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones. VDJ Jones. The superstar
DJ Jones.
Me feel so weed, let me get bad top sky. Shine up, shine. Hey black girl, hey white girl, bleach out girl. How you feeling? Everybody feel like center to the teach feel like Calabar to the Merle Grove and Waterford to Cumberland. Hey. Gonna spliff come in one get. So me target the moon, not the target. Smoke up in the room, so we all get. If I cook them a sell, me no bother wa. Me a bleach out me face, make the color steel. Every rasp gonna fire, palm me with blaze. Call me a priest, so me cocky race. Be a six fan girl in a bridge boat. Every groom over track in a the star get. Here Nelson a ride, so me one bet. Love how the arts band the toast board. Got the money for the toll, we go port more. Girl a girl, go a Pegasus stamp floor. Every food in a the restaurant it. Say she want lobster your chest too. Me a buy two sprat, look at it and say me feel so weed make me get bad top sky, China shank. Hey black girl, hey white girl, bleach out girl. How you feeling? Everybody feel like St. Thomas to the teach feel like Calabar to the Merle Grove and Waterford to Cumberland. Chris Gale but a ball and the ball get. Me a tell you say I saw the crime rate get. Property, taxes, barely go out of gun and wave. Met a white girl say you wanna shoot out man. Everybody's skull at temperature. Cause fear no, but it's still too. Me like, but half the bill too. So me treading on the hills, that journey ya. Make a stop in a Mount Alvernia. Make sure your exam marks them. Make sure your C-set pass them. Hey Nikki, me not your bumper just. Bend over, make the dumper jump. See me pon the road and I talk bout. Dead food in a your belly, make your ball out. Me feel so weak, make me get mad top sky, China, Shang. Hey black girl, hey white girl. How you feeling? Everybody feel like, everybody feel like. Like send out, like to the teach feel like. Like a lover, like a girl, girl.
Rambo imeche muka.
Nante lo kuchamuka.
Hello. Rambo imeche muka.
Nante lo kuchamuka.
Hello. Mambo imeche muka. Nimeche muka. Mambo imeche muka. Nimeche muka.
Mambo imeche muka.
This is Mr. Me the DJ.
Biga smile chaki kam gapi sachu. Naku like me kumak weni tatu. Digi da gidi nyasi aga gwadu. Una ben pose alafu na raru. Biga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na kulike na kumaka matatu.
Simama kete, piga wanege. Tingiza kichwa ni kazi meshika gweze. Kispaki anguka na yotwende. Hapa ni kudance ubanju kama daily. Sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Uno uno, bailando, umlando. Uno uno, bailando, umlando.
Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Naku like nakumaka matatu.
Goma naoni kali unafanya nini kika. Wabaki ometu sitwa kituto mama vela. Tutini kesha toka seta baki omehema. Na timi mindo kaderesa itabaki mehipa. Na suche kia Nubaisha kibambo unaza rudi ya selecta. Lota shika sana juma bebe wa medeba. Kujambili tatuche kidijesha tubeba. Pulo pull up selecta, pulo pull up selecta. Nubaisha kibambo unaza rudi ya selecta. Lota shika sana juma bebe wa medeba. Kujambili tatuche kidijesha tubeba. Pulo pull up selecta, pulo pull up selecta.
Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na kulike mekumaka matatu.
Masisi city girl, and I set it for you. Lyoko na pretty girl, make breakfast for two. Nanbamba ukyo juu, na unangandisha migu. Na ukitokeshwa na stool, tamaliza tu papul. You want another one, come take it from me. Mebeba madalan, so you dig it for me. So you dig it for me, so you dig it for me. So you dig, so you dig, so you dig it for me.
The superstar.
Majuka ni kama unarusha mamikono. Tingisha kichwa chungo sivunje kisogo. Telemuka, telemuka, kakono kono. Basi nikionja, tuende mamiyo ndoko. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko. Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko. Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto.
Kaleka dance, cheki kaleka dance. Kwanza kiwa kijaba, ndo napewa kichance. Low bad shua, no kizi toko na relax. Rusha mikono joni kama hujui kutani. Toa kofia na mkono kulia pa. Panguza kiharaba, notowe kijasho. Moonlight love kwa jua na pango wakando. Ndo kisanda maitana madhano.
Hey, mami yondoko, mami sipoko. Kakuna njoti, tunachana na popcorn. Ongeza flow na dojo, tumedonjo. Alisema ni fast time, but yo ni uongo. Sikie nyeji huyo dem ni mwitu. Sithu ni yete chuo ni peti pitu. Itu dani ya msitu hiko na jitu. Please tu ni memada hari wa shukitu.
Mamiyo mio 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 ndoko. Mamiyo 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 ndoko. Mamiyo mio 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto. Mamiyo mio 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 ndoko. Mamiyo 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 ndoko. Mamiyo mio 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto.
Roundi za mtaani kapata mia Khalifa. Miaka dhama, miaka jipa. Pale kwa local kwa ile mbogi ya FIFA. Trenusha, trenusha, ngusha kakalita. Alikula fish, girimba, alikuja fish. Narira na tuko gis, tuliza venya alifanywa. Miondoko na zima, ondoka kama umezima. Uliza hao, uliza
hao,
uliza
hao, DJ Jones.
Check, check.
Panda, panda, I see the future. 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 I see the future.
I see the future. Fantasy shiki, kiche fanyi wacha maneno weka muziki. Sindo wabaya, izo zingine waga kiki. Maheta washage uka mashabiki. Unakote mbio sana ukirudu takuwa kaguru. Mkono kiwa chini kiuno ikiwa juu. Nikishika nitazama ndani chubulu. Nalijuona nisikia ama hauna kulu. Damu kaskari nguru. Mekanika ni ya jie story ya maskuru. Imebamba sana tuzitoke jusa tutaduzi. Tubebe zikishika nguka pungulu.
Shani itadia ni kame fall pungulu. Ako mabode mini kwa mabungulu. Asha jileta lisha za machungulu. Chutikali ni pimaga kafurisha chululu. Shani itadia ni kame fall pungulu. Ako mabode mini kwa mabungulu. Asha jileta lisha za machungulu. Chutikali ni pimaga kafurisha chululu. Kana tankist, kana tankist. Kana tingika dina tankist. Kana tankist, kana fanya na chomwa beast. Nararua shit, kana fanya na chomwa beast. Na chafua shit, ha. Na macho tundo nazifatata. Shure kwa nazigo extra large. Ni matata kuna vile kitembezi na clap like that.
katatange majina kibenda kiaka kikatata kashani cheki kasha sema na mbamba shani karibia shata jenga namba na sema na mvuti hapa nishage ukakamba shani geuzia shani kabidisha shamba shani tadia ni kame fall pungulu ako mabode mini kwa mabungulu asha jileta nisha za machugulu kitukali nipimaga kafurisha chululu shani tadia ni kame fall pungulu ako mabode mini kwa mabungulu asha jileta nisha za machugulu kitukali nipimaga kafurisha chululu
ako na matunda na kujana katululu kunde kwa na flavor tata niye ni waburu nafanya pike nduru na pakika nishukuru tingoni zile deadly panza kwa kinamaka na dance kulukulu pungulu ata natoka Rwanda na mshomi nikidum kifo cha mende manza na mpulizi ya motil doom dali ya room na mfikisha kwa moon kwa shoto nikifaa yo nipa manufaa vile inafaa ya pekenda na nifaa kisho ni oversize na kisho imemfaa after kana nambia tumetoka faa aye
shani tadia ni kame fall pungulu ako mabode mini kwa mabungulu asha jileta nisha za machugulu chukali ni pimaga kafurisha chululu shani tadia ni kame fall pungulu ako mabode mini kwa mabungulu asha jileta nisha za machugulu chukali ni pimaga kafurisha chululu nakafulinka na kam sema nguenda kase toto kike na ni bamba na niwe niko mavitu neza shukisha na we kama ni e sema e tunele
kutusha sikia kukingia niko blast huko angabadu na chukulu wa madam so anguka nao itabaki mefilo na vibe anguka nao kako single for now mdagi mdagli smbeja party pani hadi late night sa sita ndo tani why nikupini location na mkofana na i sukate call niko chomba ya ji kutusha sikia kukingia niko blast huko angabadu na chukulu wa madam so anguka nao itabaki mefilo na vibe anguka nao kako single for now mdagi mdagli smbeja party pani hadi late night sa sita ndo tani why nikupini location na mkofana na i.
Msani the DJ
Mina juwa utakuwa mpilizo reveals Aja ni kushio konza form ya didon Nisha shika mpua na gande chini kwa chini Akiwa adi na mini Petro nasikiza Shin City tuna feel free Teka video na upo ispale NGC Jina ni Cantel kurapsi ni talenji Anguka nao Anguka nao check it Aye. Anguka nao tuende down low now Stand up to your feet mikono juwa lafu click Tuliza pesa lafu one leg it Anguka nao One leg it Anguka nao Anguka nao Anguka nao
Atuna leo na mitaka Hawe kanuna wazim
Na wazim
Kwanume pando na wazim
Na wazim
Na mazim Kwanuna wazim
Na wazim
Kwanume leo na mitaka Hawe kanuna wazim
Na wazim
Kwanume pando na wazim
Na wazim
Na mazim Kwanuna wazim
Na wazim
Kwanume pando na leo na mitaka Kwanuna wazim
Na wazim
Kwanume pando na wazim
Na wazim
Na wazim Hawe kwanuna wazim
Na wazim
Na wazim Una watika zile filika filika za kupita Nilituta sister Rita nikawita Zile za kikisa ni yaje sister Kaza kuni size ni kamiona Batista 2 months down sena shinda kini texta Nade ni mimi tushi can't fuck to the rest Anasema kakoride takukua mistress Super pasi kanisa mbono na confess Kwanza una nibo Spendi vilo na nifatili una nibo Nani kazi una nibo Nani una nibo Atuna liyo na nitaka Hawe kwanuna wazim
Na wazim
Kwanume pando na wazim
Na wazim
Na mazim Kwanuna wazim
Na wazim
Kwanume Una liyo na nitaka Kwanuna wazim
Na wazim
Kwanume pando na wazim
Na wazim
Na wazim Hawe kwanuna wazim
Na wazim
Na wazim
Nilijipa na wazim Juu ya maju juu 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 nikachumi wakibusu juu Juu wakanikiuza nga bubushu Kuwali nikorogi ya vudu Nilikuwa na mtaka Saisi mtaki Saisi mtaki nilipunguza yotaki Sayana ntaka Uyo dada si mtaki Hisia kupunguka na muona kama charge Leza sema cheers Here comes to a bye bye Usini call tena tafadhali Usini try try Usini test Kimovie na jisikia sci-fi Nilipoteza connection Neza nita wifi
Atuna liyo na nitaka Hawe kwanuna wazim
Na wazim
Kwanume pando na wazim
Na wazim
Na mazim Kwanuna wazim
Na wazim
Kwanume Una liyo na nitaka Kwanuna wazim
Na wazim
Siku zote Kwanume pando na wazim
Na wazim
Na wazim Kwe kwanuna wazim
Na wazim
Na wazim Una wazim
Weni mbaldi ulipona ni banja na nani Stay uko hapo na smile looking thin
kwanza delete ya number na kutoa kwa hesabu zangu sasa. Nimekushukisha bei, list ya wapenzi nimekuweka nje na kuona kama foreman. Ule wa mjei na kutos kama bano no krakino pei. Kwanza achana na mi, usini text, achana na mi, swili ni bebanga less. Achana na mi, achana na mi, achana na mi.
Hatuna lio na nitaka, we kwanuna wazim,
na wazim.
Panume pandwa na wazim,
na wazim,
na mazim. Panuna wazim,
na wazim.
Panume una lio na nitaka, kwanuna wazim,
na wazim.
Panume pandwa na wazim,
na wazim,
na wazim.
Like a boss.
Beat the old na mirista ni za new school. Ingia kwa stage ni kana dive kwa swimming pool. Getisha madem because my G, I'm so cool. Uwagongezo futa ni kofata ikama cool. Top shooter, top shooter. Top shooter wakiniona ni mambota. Top shooter, top shooter. Top shooter G, hakuna kungoja. Top shooter, top shooter. Top shooter riba zangu ndo anabonga. Top shooter, top shooter.
Sunny the DJ.
The floor, we want more and more. Let me show you how we party in the
trap. The superstar.
The floor, we want more and more. Show you how we party. Let's ignite the floor, we want more and more. Let me show you how we party in the 254.
But you see, it's very little game. Ni chapo, alafu kitchen ni chapo. It's material kwa hao. Chini ya dera mini. Just follow my lead. Nogo panini. I got what you need. That was short rasi.
Haiku bambi, wekwenda. Toma pita, wekwenda. Kwa klabu, wekwenda. Miukwanga big man by the way. Miusababisha, miusababisha by the way.
Miukwanga big man
by the way.
Miusababisha
by the way.
Miukwanga big man
by the way.
Miusababisha
by the way.
Miusababisha
by the way.
Miusababisha by the way.
haraka siji usikona haka. Babes, nasikia unanitaka. Usinijaribu ndakutapa. Na slippers leo utakipata. Na nikimaliza aki utanifuata. Yo tuna fix, tuneza met. Tuanze kwa ni, alafu neck. Before to kiss, tuneza peck. Ndyo ni kuset, tuneza bet. Heri ninyangane na maisha. Mimi nguo zote na matisha. Siezi kubali kuchoma picha. Shida yangu kubwa ni kusababisha.
By the way, miukwanga big man. Miukwanga big man. By the way, miusababisha. Miusababisha. By the way,
miukwanga big man.
By the way,
miusababisha.
By the way,
miukwanga big man.
By the way,
miusababisha.
By the way,
kuruwen kiongozi. Big man, mino baba na snanga kinyozi. Mini big man, junki zamu tatoa machozi. Big man, standa sticky wasichana mapozi. Nasikia fiti, ankia kiti. Mheshwa kamiti ya mefika. Chia mziki and then leta kajuma na sima. Ambia mpishi, akitu nyenye dania. Ania mpishi, kizi napenda watika nini. Manigo mashariki, leo tuku gas kazini. Exango na npigia si jona ntafutia nini. Niko sheshe na kabaya from the light kamini. Au nitaga big man,
big man,
big man bazu. Mbono ulambe chupa na nmeshika round two. Big man,
big man,
big man bazu. Kuta sababisha la food discuss na ku.
By the way, miukwanga big man. Miukwanga big man. By the way, miusababisha. Miusababisha. By the way,
miukwanga big man.
By the way,
miusababisha.
By the way,
miukwanga big man.
By the way,
Last Sunday, fuck Monday. Diddy Tuesday, Sipendi Wednesday. Thursday, Friday, ni Clanday. Saturday, Popo Highway, it's a boys night out. We out and about, took a loaded, no doubt. Now my pen, come a ten, half a wizard for the drought. Take an arrow, come a Kingston. Pasa, 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 kanya, kaka, less, take a minimum. Fresh in my head, be best I had. Pleasure, tell me wife, tell Leonica. Da cash, I agree, because oz, na matay, mwako lose. Kuna when you wanna choma, kina, kuna, kuna pose. Kuna when you wanna judge, but it's like, truly choose. Na matay, mwali, take on all the pain they do. Faster, you na juro kuchikas. Faster, nana drive na rivas.
See, got you.
Master, niko set to relax. Chaza, no one is a heart attacks.
Pipipi, popopo, pipipi, popopo.
I'm on the highway.
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 I know they don't care, I'm not new to that man. Kila mali natembea wana shukurati, eh? And kept hair like Gojo Bantan. Mama used to say that I look like a juju man, eh? And kitokea wana chuchuma, eh? Huyo ni nani hawajui man. Sombo na karao kunionea kunivuruga. Kunichomea jundae nyangu inanuka nguwa. Haina towa kilau washa man. Ninachoma kabob mali bastard son. Don't judge me, watch a man. Kama uralime kubali sema mashallah. Kijano naweka jam na gari ya loan. Window umeshukisha down na piki ya horn. Day yanga na ikuhana dani ya goal. Benz logo teo take ya rewa kwa
ongo. Sika juu.
Faster juu na juu wakuchi gas. Faster nuna drive na ribas.
Sika juu.
Master niko set to relax. Chaza nubongeze heart attacks.
Pipipi popopo, pipipi popopo.
I'm on the highway.
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 Gale gale ooh ah ooh ah. Gales 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 gales. Ooh ah ooh ah.
This is Sunny the DJ, the superstar VDJ Jones.
Yeah, this is how I enter. My tracks left, right, and center. Get toyo, amoranga. This is how I enter. My tracks left, right, and center. This is how I enter. My tracks left, right, and center. This is how I enter. My tracks left, right, and center. Get toyo, amoranga. Madiaba unatunisha tenje. Unaruka kama mwenda. Kichwa yako iko skweme. Unatumbulu
Skamare.
mixes from www.vdjjones.co.ke.
This is how I enter. Full force, you know my swagger. Pictures in mangeba, t-shirt jeans na mandula. Najua inaua, sister na ilazima. Maisha ikopoa, kameja furahia. Nigeria, my brother, let's make that circle bigger. Angola, Guinea na Zambia, Bongo, Kenya na Uganda. To all my ladies all across Africa, let me see my people. Jesus, I got no time for you hater. So do this, see you later.
Shawty's beautiful, beautiful audience. I thank you. What's got my wrist to like? Shit, cool. What's got my wrist? All my days. These girls, they just amaze me.
Kata tenze ati si ukata tenze na si mchezo na bado tunakemea hadi mapepo skiza beat ni ngori tafanya umento hapo ndo utajua ndo ati akona kama neno tunajua hawa mazuzu hawana lebo wakibonga mingi tumina wapa maelbo tulio funzo wapati msekundo kunego ikifika kwenye remix ni maviboko punguza mbupa kata tenze wacha mdomo Kata tenze
I'm not gonna lie till I fade out. You divide no, you're on my way out. You love a look, anytime we step out. You men them outside, we know they out. No they look for us, we know they out. No they see the mula, we don't spray out. Thank God, take him a guy don't pay out. Oh, see, I'm ahead of them, I should watch you. I'm a fucking baller, you got only me. No man fi talk shit to me, he knew me, you go collect gold. See, I'm on a middle, I should watch you. I'm a fucking baller, you got only me. No man fi talk shit to me, he knew me, you go collect gold. Chasing my friends and click. When I call them, I all pulling up. We strapped up, put the guns on the sword and things bring hell to anybody who try to see. I'm your dad, I'm your uncle, I'm your popsy. I'm the old man, no go, they call me Gen Z. Bread I see, steady giving them drop. What you love for, they can never near me. Asa loba loba, just go. But oh, you know I don't show. I'm on my polo white, my face show. Sweet boy for life, you don't know. You're serious, babe, you worry my phone. You done this up for back, you don't know. Every day with you when I'm on call. Supposed to know the thing, bro. Man, get your night till I fade out. You divide, no, you're on my way up. Full of value, anytime we say back. The men, them outside, we know they out. No, they look for us, we know they out. So they see the mula, we don't spray out. Thank God, take him, I got on pay out. Oh, see, I'm ahead of them, I should watch you. I'm a fucking baller, you got only me. No man fit talk shit to me, he knew me, he go collect gold. See, I'm on a middle, I should watch you. I'm a fucking baller, you got only me. No man fit talk shit to me, he knew me, he go collect gold. I'm on a different stage.
singlet belt and ripped up jeans. Man true as I know if you lose that cheese. Olu at under my body with blessings. When you leave that scene, when I say kukuru cook that scene, would you check a moya look that scene? It's white, cash black, I rebuke that scene. Nobody try stress me, I know be dead Jesse. I don't know if you get it on it operating. I feel it with the best team. You won't rest me, we know they do the same thing. Can't no be just key, I'm you say waiting, no go easy me less. I'm you go talk creepy, I do it diligently. One let me, all over me. Man, I'm getting high till I fade up. You divide no pure on my way up. Full of value, anytime we save up. We met them outside, we know they are. No they look for us, we know they are. So they see the mula, we don't spray up. Thank God, said the maga don't pay up. Up. I'm getting high till I fade up.
Superstar VDJ Jones, Saliva DJ.
Akauna rada basi sayo menino. Akauna kopi basi sayo menino. Akaukujua basi sayo menino. Umeni. Akauna rada basi sayo menino. Akauna kopi basi sayo menino. Akaukujua basi sayo menino. Umeni. No.
Where you at, nigga? Niko na form now you know. Chumanze ni majipin mandom. Sign kuna do this. Ladies wanna go you before. Walikuwa wanasema na wapo never before. Ni ma balls imeja call logs inbox na request. Zote ni watoto ni mekupin. Ukikuja kuja na watoto ni mekupin. Ukikuja skujo kiwa solo.
Niko kwa kita niki hang na ma buddies and bandits. Kuda tuba kuyati ya nani ndio nani. Na kama dube nasa feel niko lucky. Mob tezi nazo uliza hagi chaki. I just stay to the facts kwa hii rap ni tahonga. Na bado namli analia niki songa. Mpua kando yangu anajua mindio donga. Lisema niki hit ndio nazidi kuwa. Aki wanja kila saa ni minyo. Na you know. Hakuna rade maze formisha ni bo. Na you know. I really love you ataka ni na igno. Na you know.
Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni.
Na utafika mazako zimeshika. Jukusema kwele huku ndana unachachisha. Bogi ni mbaya watu fed na wakilisha. Tina misbehave. Pia nilona choma picha cheki. Call police mbori kubwa manjaki yako missing. Totally nacheza chini jua likuwa na mimi. Keja na liaki nitangana nitanga meeting. Careful inatoka mbio kulikuata mwizi. Hakuna kucheza chini because you all know. Mokoro na chachisha na choma photo. Na mini kukwa stu na deal na hiyo flow. Niko na motive so now you all know.
Niko na balls nigga. Kanji na zi chess buda nito tom nigga. Kwenye rap manze sisi ndio ma top figures. Cheke nyuma konve this is how we roll nigga. Sisi ndio ma don nigga. Nimekuja na mabadis walami. Zimeshika sana na pigia wazazi. Niko locked manze nisho kuwa mnati. Weni mwere unashinda na mabati. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni.
Lani siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tuta. Nasifu demu wana najua kutwang. Akitwang boy shed anama. Rauka juu custom za kachan. Nikuperi baka kama gira gifa. Upa ukwa
mamboko na kangoko na kasesa kama koko yaje ni chapewa makale si unajua mimi nataka tukinare ni wawasha ina mtakubale cheki mbena anawasha tukingale na dai bomb inform nisha sare
VDJ Jones follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones
leni siku na nide ya kutwang badala tu unasema tuta nasifu dem mwana najua kutwang akitwang question anama. Rauka juu custom za kachanja. Nikuperi baka kama gira gifao. Upa ukwa
Makawa.
Upa ukwa
Makawa.
Ama demu wa simame ama wainame.
We wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame.
za shash Buda basi na kuna vile na saka bash Sauta catch na kuna vile na saka cash Nina shaba na kuna vile na pina godo Eda ipaka onda vile nangwa usoko Super flat na dhuga tuwa chiongongo Nina jugu dula ndula kwa manyodo Ni undugu mayetu na tema ngono
Lani siku na nide ya kutwang Badala tu unasema tu
chao
Nasifu dem mwana najua kutwang Aki twang boy shang anamao Rauka juu custom za kachang Nikuperiba kaka magera
nifao
Upaupa Ai paupa Ai ama dem wasimame ama wainame
We wainame
Ama ngeus wasimame ama wainame
We wainame
Nabasi wainame Basi wainame Basi wainame Basi wainame
Mother than most Me sang me the girl them wine and tear them blows them Mother than most Girl them semi fine and them wine from the rhymes them Mother than most Me sang me the girl them wine and tear them blows them mother than most Girl them semi fine and them wine from the rhymes them better than the wall of them Better than the ballers and better than the wall of them When them see me step man I shine than the wall of them Learn something, gangsta not afraid of them Girl them love it when them see me perform Driving mad and them never stay calm Gangsta loving that the girl them I want We give it to them like a raging storm Make the girl them prosper so wine and break off Gangsta not run from the girls when I take off Dressing a designer clothes with a knock off Straight boys, see me say better than most Me song make the girl them wine and tear them blows them mother than most Girl them semi fine and them wine from the rhymes them mother than most Me song make the girl them wine and tear them blows them mother than most Girl them semi fine and them wine from the rhymes them hotter than fire Hotter than them all admire Gangsta make the girl them all perspire We make the girl them bust and tear them attire Make the girl them wine and dance till the morning Rock out my girl in a force, no I'm panic Work it out as I'm watching and balling Wine pon your head, tap and flow, you are crawling See we love it when the girl them bust the wine No man can resist, we wanna find So deep with low, girl, watch your waistline
For me the girl them bust the wine
Mother than most, me song make the girl them wine and tear them blows them mother than most, girl them semi fine and them wine from the rhymes them mother than most, me song make the girl them wine and tear them blows them mother than most, girl them semi fine and them wine
from the superstar.
I stay high, I'm never low, steady on my grind. You know fear no one at all, cause who I deal inside. Energy 100% oh, and them no fi comprehend, and them no fi understand. I'm catching flies and they for dance. Nobody better than I. 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 Nobody better than I.
Can I say what you saw? You got it, my pieces of life. Enemies turned into frenemies, so just to survive, yeah. But the devil on my back, that's why I'm steady on my grind. You know where I'm from, I'm never going back, yeah. So give me one for the road, make sure you feel my body and soul. Play for the best, leave the rest to follow. Blood in my eye, oh go test me, go no, cause the boy people know. But the devil on my back, that's why I'm steady on my grind. You know where I'm from, I'm never.
Nobody bad. Bad mind, I'm here, something for say. Tell them we don't worry, cause we are party today. Me a be love gift, let me see them on the ice. No, me no cartel, but me a be love vibes. Put couple girl together, that me a be love wife. Big finger, me pipe up in a video line.
Oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh, Now I'm over right after then, no brother. How you feel of Kiki with no grabber? A man a beg me a life, me say no dada. Hennessy a chase with this Smirnoff no fella. Watch the girl name a dash out the own and a. Want a girl come wine pan a touch and a. The party it a burn up with them emotion and looking at the crowd dada. Dark me a bill of spliff, Hennessy dem on the ice. No me no cartel but me a bill of vibes. Put couple girl together dark me a bill of wife. Me go finger me pine up in a video line. Oh, 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 eh, selector, yeah, yeah. Dance all hip hop, soca, reggae. From the party, but no mark on dead. And the girl in my roll up, you ever ready? Dog, you missed the party, where you headed? Party the night, I get dark, where is it? If you don't believe me, dog, I ask red. And that's time for lele. Dog, me a villa spliff, and you see the funny eyes. Don't me no cartel, but me a villa vibes. Put couple girl together, dog, me a villa wife. Big a finger, me bite up in a video like. No, bubble right, just so then no bother. How you feel off key key with no grabber? A man a beg me a light, me say no dada. Hennessy a chase with this Smirnoff, no fella. Watch the girl, them a dash out the old nana. Want a girl come wine for a church, nana. The party, it a burn up with them emotion. And looking at the crowd, dada. Yeah, me a be love cliff, Hennessy them on the ice. No me no cartel, but me a be love vibes. Put couple girl together, dad, me a be love wife. Big a finger, me pipe up in a video like.
You're not fucky fucky and your pussy lucky lucky, I'm mine. Why if you get the wedding ring, me if you get the suffering, ring, yeah, me mine. Me wife, hey. Go on then, girl, you want good as from your van. You want be shape for your guan. Face to make up, make can. The back of you like a second. Oh my baby, you are my number one. You got a fat bum for my love to slam. And no no other girl can take your man. And oh God, she knows how to beat the jam. Me be a baby nigga and me must bring to me.
Wife,
you're not fucky fucky and your pussy lucky lucky and me wife. Why if you get the wedding ring, me if you get the suffering, yeah, me wife.
Me wife,
hey. Another thing, pretty woman, you know that I care. And if you need anything, just know that I'm here. You got a concern, Saint Maria. Getting down, pitch us along with your friends here. You wanna party, I'll take you there. She wanted to have a ball, but I gave her a pair. I know you remember Brazilian dear, that's why you told me to come in your face and not in your hair.
Turn it alone,
I'm ready to alone. Me and me must
be turn it alone,
I credit alone.
We got another telegram, I saw me French letter. Please accept it. Do it that, you said it. Me no done call me, I no credit. Wine snack, baby, you get it. Can you feel it flatter than a can? When me debit, like a bet, spread it. You feel that and I rip up, and then you suck it.
I love to be dead, my support. Push man, and you are my gang,
yeah. I said, Gina, more girl, I'm gonna make it alone. Alone, na medit alone. Na seki na bo gela fu na medit alone. Alone, na medit alone.
Kata ma pangale. Kata ma pangale. Kata ma pangale.
Unakula mabaki nilimada top player. Wewe ni play na kwanza I don't care. Vile mimi hugotha huwezi compare. Mogi ni nare tuko mapanga le. Unakula vibare ukitupanga le. Chunga bane sikuwe matanga le. Your girl ame dead hi makagar. Ai, so melinda kukata. Kata ukinipea ndai chapa. Chapa, utakula mabiding. Si try kundi test, ime jipin. Taku
Kata mapangale. Kata mapangale. Kata mapangale. Kata mapangale.
le, mapanga le, mapanga le.
Jinga jinga jing, niko mamoshi na jing. Nanza na jaga lafu whisky na gin. Ikifika sekte ya maform, yu perform. Heri niko sempoa lakini nzikose form. Mzinga saba na niko solo, sika makawa. Leo kidole kimoja kitavunja chawa. Zaba ni maini, taxi ni kata izdawa. Angove taka mgonjwa mesare dawa. Jugu mkombero zimeni runda runda. Leo rekodi egonga na vunja vunja. Ukicheza na mali yangu ni mapanga le. Mtaku kata makaka re.
Kata, kata mapanga le, mapanga le, mapanga le. Kata, kata mapanga le, mapanga le, mapanga le. Kata, kata mapanga le, mapanga le, mapanga le. Kata, kata mapanga le, mapanga le, mapanga le.
This is Saniva DJ. You heard about me, baby.
Ha ha ha.